Omukulembeze w'eggwanga Kaguta Museveni atongozza kampuni ya insuwa ey'obusiraamu esookedde ddala eya Tamim General Insurance wakati mukunga abasiraamu okusiga ensimbi emirimu egiva ssente mu kifo ky'okuzisaasaanya ku biggwaawo. Tamim General Insurance egenda kubaamu insuwa etambulira ku mateeka g'obusiraamu aga Sharia nga bwabaawo amagoba ob'okufiirizibwa kampuni n'eyagula insuwa bagabana kyenkanyi. Pulezidenti Museveni agamba nti kya nsonga nti insuwa ezingiramu abantu bonna okulina bamufuna mpola balime kulekebwa bbali. Okwogera bino abadde mu kutongoza kampuni eno ku Millennium Park e Lugogo mu Kampala. President Seven era ategeeza nti gavumenti egenda kusaawo entegeka ezinaayambako bannansi okweggya mu bwavu, wabula nga beewola ensimbi tebaggibwako magoba n'akinoganya ky'ebitundu 6 ku buli 10 eby'amagoba agasibwa ku nteeka ya Parish Development Model gayambako butanaabula nsimbi kwe kukalaatira abasiraamu okwettanira enteeka za gavumenti ez'okwekulaakulana. Anokoddeyo ensonga enkulu zaalabye mu nteekateeka eno.
Okutereka ekyokubiri okwewola sente ezitaliko magoba, ebyo byombi biri mu Salaam Bank gye twayimirize emabegako emyaka ebiri. Njagala kwebaza aba Salaam Bank olw'okuleeta enkola eyo wano. Mwammanyi nti eno enkola ya busalamu bwokka, naye ffe banansangwawo tukimanyi nti enkola yaffe yedda ey'obujajja abanyankole bagitanga omukwato omuntu yakuwerezanga ente n'omuduza ente awatali magoba. Nolwekyo ffe abawano eno enkola si mpya, empya yeri enkola ey'obunyonyosi eya magoba n'okusingira ddala amagoba gayitiridde. Twakyogerako CDM temuli magoba, naye nakyogerako n'abasheke nebagamba tuzikyenda bwano mu CDM tujuliza esente zirimu okusabulukuka inflation.